Abantu bange ndoza bakumya omutonzi nabude yekitaya kuwade biwundu byonjanyika
Timo Socks Promotions
kala kwebata babaddewo muli banji omubiri mutaddewo eni byensi temutuleze bana mawulire ne baloya babaddewo nyagala sirwanga akafonzi tinakasoma kasuku wajika nabalala sibabala nebe nasubira
Promotions.
God beats music.